Shake it.
Baby, you my computer.
SMG.
Washing hands, oh, I'm wow.
Na 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 ni na na.
And if she wants to fuck on
na 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 ni na na.
Washing hands, oh, I'm wow. And if she wants to fuck on na. Chone usi de uka weka brashi. Kaleta vailasi. Kapoteza nafasi. Shaweka window mama. Winda kiwamba. Protecti data. Usimpe mtu yoyote password. Ifanye secret. Ilinde disket. Baby you my computer. Yeah. Napenda vile unani control. Yeah yeah yeah. Baby, you my computer. Yeah. Napenda venye unani control. Control.
Faili yote weka kwa folder. Achivu wasijua kayo. Kuku yako weka kwa kona. Wanaku wasijua kayo.
Baby, you my computer. Wana subiri. Ni corrupti. Uni dusty bini. Usikubali. Mila kufaili, unipige chini.
When the mother,
mother, mother, mother,
mother body.
Mindo father, 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 father.
Baby, you my computer.
Yeah. Napenda vile unani control. Yeah, yeah, yeah.
Baby, you my computer.
Yeah. Napenda venye unani control. Controlara.
Faili yote weka kwa folder. Achivu wasijua kayo. Kuku yako weka kwa kona. Wanaku wasijua kayo.
Baby, you my computer.